Rising on this beat.
Oh, none ever meet me. Oh, none ever meet me. Oh, mwezenu, none ever meet me. Oh, none ever meet me. Oh, moyo papasa, moyo papasa, moyo papasa, wenda tapata pengine. Macho papasa, macho papasa, macho papasa, wenda tapata pengine. Moyo sukuma damu, siyo vingine. Wenda pepese macho labda tapata pengine. Ani pepezi la dhati, siyo la mavune. Mama nipende kweli na tena stake nijune.
Oh, sawa masikini, nahangaika. Oh, mimi, nadhalilika. Oya mwezenu, nanyanyasika. Oh, mimi, ila nenda wambie.
Bahati ya toi bukuku, riziki wala sio buku. Azamu wala sio zuku, kangara wala zo chibuku. Ena kanga sio kuku, pita huku nipite huku. Jina lako Ashura, ila unajita Zuchu.
Oh, popo lipo lipo lipo, popo lipo lipo lipo. La popo lipo lipo lipo.
Ola nimepata saifika.
Oh, popo lipo lipo lipo, popo lipo lipo lipo. Popo lipo lipo lipo.
Mungu ni mwema, nimepata mke mwema. Obadala ya wale, si amepata angu mama.
Kweli Mungu ni mwema, bili mepata mke mwema. Obadala ya wale, si amepata angu mama.
Nyuma na kishundundu, amemujalia Mungu. Hata wapige majungu, simu wachakia Mungu.
Nyuma na kishundundu, amemujalia Mungu. Atopige majungu, simu washakia Mungu.
Oh, blaza Samili anajua bwana,
jinsi navyokupenda.
Oh, Mosifadi anajua bwana,
jinsi navyokupenda.
Oh, Samalo anajua bwana,
jinsi navyokupenda.
Oh, ni wangu anajua wote.
Kibodi
wazoni
awe shebi jizo
wazoni.